Kuyisonto ekuseni sisho sithi uvukile. Kanti ke eyanamuhla inkonzo iqoshwe bukhoma ezindlini zokusakaza. Nala ke kushumayela khona uBishop Thanda Zulu, we-utterance of His Voice Bible Church International, eMandeni.
Ubomi yobungunda pagade pagade ame na kugufuga
na kugufuga gomzi bae.
Sithatha ithuba sibingelele kakhulu egameni kaJesu umsakazo ikhozi FM ngokukhulu ukukhetheka. Sibingelela abalaleli bonke bomsakazo ukhozi FM eyindaweni zonke laba silalele khona nalabo esibukela khona egameni likaJesu kulolu suku lwakuqala lweviki la khona sithi uJesu uvukile. Sibingelele kakhulu abalaleli balolu hlelo esingalo namhlanje na uhlelo esikulona namhlanje siyababingelela. Sesikhona ekuseni sikanye nani njengoba sithi uJesu uvukile namhlanje na sithi uvukile. Siyazi ukuthi abanye basemsebenzini, abanye basemakhaya, abanye abahambanga namabandla abo ukuba baye emhlanganweni emkhulu yePhasika. Ngokhozi FM nangama wave sizongena ekhaya, zongena endlini yakho, sizongena kwifoni yakho, sizothi uJesu uvukile naku 2023 phezu kwempilo yakho. Siyalibonga kakhulu ithuba esilitholayo kumsakazo uKhozi FM ukuba sizohlanganyela la, sihlanganyele nabalaleli, sihlanganyele nabo bonke abasibukelayo. Sizothi uJesu uyinkosi yamakhosi. Aw agelethi amen ibandla. Bathandekayo ke njengoba namhlanje kuyisonto ekuseni sithi uJesu uvukile, sizokhuluma nje leyo ndaba kafishane bese ke siyandedela egameni likaJesu. Ngifuna sifunde izwi lenkosi encwadini kaMathewu uchapter number 28 uverse number 1, sifunde amavesi ambalwa verse number 1 sigcine laphaya kuverse number 6. La khona izwi lenkosi lifundeka kanjena. Kepha ekupheleni kweSamatha ngeyovivi lokuqala lweviki, kwafika uMaria Magdalena nomunye uMaria beza ukuyobona iliba. Bheka kwaba khona ukuzamazama komhlaba okukhulu, ngokuba ingelosi yenkosi yehla ezulwini yeza yaginqa itshe yahlala phezu kwalo. Ukubonakala kwayo kwakunjengonyazi, nesambatho sayo sasimhlophe sinjengongqeqwane. Kepha abalindi bathuthumela ngokuyesaba, baba njengabafileyo. Kepha ingelosi yaphendula yathi kwabesifazane, ningesabi nina, ngokuba ngiyazi ukuba nifuna uJesu obebethelwe esiphambanweni. Verse number 6, kakho lapha ngokuba uvukile njengokusho kwakhe. Zanini nibone indawo lapho ebelele khona. Awu amen. Baba izwi lakho khuluma ngalo nasekuseni namhlanje egameni likaJesu waseNazaretha. Amen and amen. Namhlanje na bathandekayo nakubalaleli bonke, sizokhuluma indaba kaJesu sekwenzeke konke okwenzeka kuyena. Lithi izwi lenkosi ekuseni ngovivi abesifazane ababeya ethuneni lakhe uJesu beyombheka bephethe amafutha ukuyokugcoba umzimba kaJesu ngamafutha, bafica inhlekelele yokuthi lo abamgcine efile uvukile. La enhlizweni yami kufika ukuthi masikhulume indaba kaJesu. uJesu uma ezalwa uzalelwe thina, waphila emhlabeni waphilela thina, wahlupheka emhlabeni wahluphekela thina, wabethelwa emhlabeni wabethelelwa thina, wafa emhlabeni wafela thina, wavuka ethuneni evukela thina, wenyuka waya ezulwini wayohlala ngakwesokunene sikaNkulunkulu wenyukela thina, futhi uzobuya ebuyela thina. Ingakho uma ufunda incwadi kaJohn chapter number 1 uverse ngithi uverse number 10 uthi waye khona ezweni izwe lavela ngaye futhi izwe alimazanga uverse number 11 ebesethi weza kokwakhe kodwa okwakhe akumamukelanga ebesethi kodwa bonke abamamukela wabapha amagunya wabapha amandla yokuthi labo abakholwayo egameni lakhe bathiwa bangabantwana bakaNkulunkulu ake nithi amen bathandeka so masithi wazalelwa thina wakhulela thina wafela thina ilento enginikeza isibindi sokuthi ngithi weza kokwakhe abakhe abamamukelanga ebesethi kodwa bonke abamamukela wabapha amandla yokuthi bathiwa bangabantwana bakaNkulunkulu laba bakholwayo egameni lakhe ibandla ke lithi amen zimbalwa izinto engifuna ukuba sedlule kuzona before sifike ekuvukeni kwakhe kunezinto engitholayo bafundisi bami ukuthi uJesu ekufeni kwakhe kule ngcenye noma kule portion yokufa kwakhe usivezela amasizini awu-4 usivezela ikhathi esizodlula kuzo nathi ezu-4 masikhuluma indaba kaJesu njengoba kade sephasikeni indaba yakhe iqala kakhulu ngolwesine lakhona ehlangene nabafundi bakhe emzini kamamothile eyobanzela khona isidlo noma iphasika so umayela phaya uJesu leyo season engibiza ngokuthi i Thursday season okusho ukuthi i season yangolwesine yila khona uJesu njengenkosi wayegeza inyawo zabafundi i season la khona uJesu wayebaseva wayebakhonza wayebawasha inyawo wayebahlephulela isinkwa wayeshera nabo so ngamanye amagama ethu uzathi Jesu awukwazi ukugeza inyawo zami wena uyinkosi athi uJesu uma ungagezwa nginyawo awunakuhlanganyela nami ake lithi amen ibandla so ngamanye amagama ulwesine isizini lakhona izinto zonke zayihamba kahle isizini lasibona uJesu ebaseva abafundi bakhe enye isizini le la empilweni kunesizini lakhona izinto zike zibe ufreeway angazi mlalela ekhaya la ungilalele khona kuneyikhathi nakhona yonke into ikihambe kahle it's a Thursday season yadlula indaba kanti sikuyi Thursday season kusezi Friday season iFriday season kwakuyisizin uJesu ayisivezela yona lakhona ebanjwa lakhona ehlutshulwa ingubo zakhe lakhona ekheshanga ngekwehlela lakhona ebhinqwa lakhona kwenziwa yonke into enziwa ebanqulo empilweni yakhe isizini yesibili bangabuke yangolwesine ayifani yangolwesihlanu okusho ukuthi la empilweni sinamasizini esidlula kuwa uyabona njengoba ngikhuluma manje kunomuntu okuyisizini akhona ihlazo lakhe lenekwezweni lonke kunomuntu odlula kwisizini lakhona izinto zakhe zi-upside down it's a Friday season isizini lakhona wayebhuqwa isizini lakhona wayehlekwa isizini lakhona kwakhulunywa ngaye isizini lakhona wayevukelwa nabantu abathembile isizini lakhona ephikwa oPetru isizini lakhona edayiswa oJudas wonke umuntu bongababuza kahle wonke umuntu noJudas wakhe omdayisa wonke umuntu unoPetru wakhe omphikashi kodwa sizomemezela into yokuthi isizini edlula Saturday waveza isizini yesithathu Saturday liri iBhayibheli olwesihlanu yonke lento iyenzakala yezelele silaphana kwenzeka into Saturday bese thiwa kwakuthule yonke into abangizwa kodwa abangcwele kwakuthule yonke into is another season yangolwesine simbona uJesu eseve yangolwesihlanu isiphithiphithi ziyikhwehlela yonke into isizini ka4 sibona uJesu kuthula yonke into engaphansi komhlaba upper ground bathi kuthule kodwa underground uJesu wayihamba efuna ikhiye kusathane abangaphezulu babethi kuthula yonke into babekhuluma ukuthi nizwile ukuthi uJesu lo owavula amehlo empumputhi nizwile ukuthi uJesu lo owashukumisa ishosha nizwile ukuthi uJesu lo Jesu lo Jesu lo ngaphezulu babenyenyeza kanti underground
inkosi yayilanda ikhiye ikhiye zokunqoba yayilanda ikhiye ikhiye zempumelelo yayilanda ikhiye ikhiye zamandla yayilanda ikhiye zokuthi abagulayo mangivuka la ivuka nokuphila kwabo ivuka namandla abo ivuka nezinto zabo underground Underground, what will happen? Satan, what will bring back the keys? Satan, at your feet, that is to analyze his At your score, analyze it, to analyze his ways. At your father, the simple melelo, the simple to ask ways. At your father, the so pila, the so pila to ask ways. Songy key, which is why Landa Pansu Saba, why Landa Matushino Saba, why Landa Satan, who come along again, and Messela. You're putting out a passuga, who would just have food. Somebody shout in amen. Somebody shout in amen. Somebody shout in amen. You're fugging on ya. Listen to the Bible. Now I'm coming. Send for the name. Lang for a corner. Zokurman is in the STC. I verse the luches. You're with the corner's card. Lacona's a gay tool in Dozako. Oh man, how Kuma, Kuma Mantabanga, Kuma Mantaba, right? Connie's card. Lacona Gube, Kupitanu Ben, Pesu, we question. Ufuga Abanto Bazi, Usetu Abanto Bazi, Utuba Abanto Bazi, Uchigelo Abanto Bazi, Abanyabanta Penguizi, Tazako. Akusibona abantu abakuthi yilaba osacrificele kubo yilabo benzela into ekuthi ungabazothi it's a friday season makuyi friday season ujikelwa nabantu abakhulise nangevangeli ujikelwa nabantu obuweza konke kubo it's a friday season ngathi ungatshela umakhelwane ukuthi akathule usimakade akathule yeshe olondolozi israel akozela kalashi alishozela thushi Yamuzwa ngelanga uIsrael wakuhlala eGibhithe wacabanga ukuthi uthule ngibuzwa ngelanga ethi izwile ngibonile sengehlile ngoba umeke wabona uyehla akathuli sokuthi sokuthi iBhayibheli nami nalikhona then we pray lithi ekuseni ngovivi somebody shout ekuseni ngovivi sekuyisizini kafolesh isizini kafolesh ekuseni ngovivi Quatek Pelin with Sabbath, a singing lap, what take Pelin with Sabbath, a singing lap, what take Pelin with Sabbath, where a singing lap, what take sin, a Pelin with Sabbath, little Ovif, Logu, Govif, Lokala, every Lokala, what figure, Umaria, any version it is, Labos is about two, Baf get sins, Intababeta Luguenza, Ugutin Jalu, or Nabaha, Ayatun and Gajesu, Bepetama Foot, Abizaz. Bayogqoba umzimba kaKristu ofuthi singayilapha babevukela noma usufile kodwa babengakhulumi ngokufa kwawo babeza namafutha abazogqoba ngawo umzimba kaKristu sengathi kule mihla uNkulunkulu bengavusa abantu abangezumelana nebandla kodwa bazoza namafutha ogqoba umzimba kaKristu oyibandla somebody shout an amen twala bo mama la labo mama la labo mama la labo mama la Lemzus, Embar, Labo Mamma Rabba, Bez, Abahamba, by a tune in the gatches, by a tune in, by a lagu feku fue corner, by a lagu kitra conning ghost, got a sand in sap, by petama foot and deck. If he lend a by a gun, got a petama foot abiza. Who confirmed to go to Ufil, who Joseph find out as Armati at Elistum Sake, Yawas Fagala Pogota Bafuna foot. Oh, nah, mashandala. Bafuna mafuta, tuwa baya na mafuta. But nansi ite ngufuna liba. Lese ndeleni. Liti kwa kuse uvivu. Ili njipaipi liti kwa kuse mnyama. Nga manyama kama, ukuthi umnyama. Akba vimbanga. Oh, ukuthi umnyama, akba vimbanga, ukuthi baye kuyi. Ukuthi kuse mnyama, akba vimbanga, ukuthi uye kuyi. Ngingayimemezela inithu. Yo
ukuthi noma kumnyama empilweni ungavimbeki ukuya kuye noma bekhleba ungavimbeki ukuya kuye noma bekhuluma ungavimbeki ukuya kuye noma bemelana nawe ungahlala ekhaya uthi ngiyayeka ukukholwa ngoba bangihlebile uMaria noMaria Magdalena bavuka baya noma kumnyama abavishwanga ubumnyama thina esamba noJesu ovukile asivishwa izimo asivishwa abasebayo asivishwa abangasifuni asivishwa abamelene nathi asivishwa noma ngabe lokuba samba noJesu ngavimbeki
number 2 ngingabe esibili bathi sisi siyakhona kodwa kunenkinga number 2 so likinga lobani bazi kahle ukuthi abaya khona kunenguza nguza yethu edinga mama cells abantu abanama mama cells kodwa leyo nto ayibavimbanga awutshela makhelwane ungasavimbeki iCovid yahluleka ungavimbeki ilockdown yahluleka ungavimbeki bashiye sibathandayo ungavimbeki salusuphusha ngoba sekuseduze la siyakhona oh engathi ungabathinda sesiyemthandazweni uthi makza ungavimbeki asivinjwa zikoletu asivinjwa ukudlela imizi asivinjwa ukudlela imoto asivinjwa ukwela amabhizinisi asivinjwa zingane ezingenzi ngendlela esifuna ngayo asivinjwa abasivukelayo asivinjwa abasiundermineayo asivinjwa ngabasifuni ngoba uJesu nolwandle lwahluleka
bathi besendleleni bathi besendleleni bathi sisi kodwa lo lintshe solenza njalo na into engiyithandayo bayazi ukuthi banenkingi kodwa baqhubeka nohamba ona ngizwa namhlanje ngoba uyabona into yethu kaJesu ovukile asikhulumi lo ongakwazana ngoba khona bambambezana balahlekelwa uye evukile baqhubeka bathi lona itshe likhona kodwa phambili siyayo ubumnyama buzivimbanga netshe ngoba wonke umuntu unetshe lakhe awunangibuka ngathi ni right nina bafuthi wonke umuntu nani ya noma sifaka okhololo sinamatshethu noma sesishumele sajulwe sinamatshethu amanye sikhonza nawo kodwa matshe amanye sizalwa naye emndenini amatshe amanye sisebenza nawo amatshe amanye siphila nawo amatshe kodwa noma sekunjalo asivimbeki nathi ungayisho lento ukuthi angivimbeki kulento kaKristu nakule Pasika 2023 ayikho into ezongivimba kwehlule ko-COVID-19 alemakhaya samkhonza siphakathi kwathiwa singahlangani samkhonza ngo-WhatsApp Kwanza wa Facebook asifi
bese lithi ngekhathi behamba bekhuluma ngetshe kanti inkinga yabo isisolved bona bakhuluma ngenkinga abashaya kuyo kanti inkinga isisolved kuthiwa kwehla ingelosi ngokuzukuzamazama kumhlaba ngicela nibambele bese siyathandaza kuthiwa yafike yalivulisha ithi into kimi ayilivulelanga ukuthi uJesu aphume mayivule ingelosi kuthiwa yalivula yaphinde yahlala kulo umbuzo omkhulu uhlaleleni ngelosi selivulekile angilivulela ukuthi uJesu aphume kodwa ngilivulela ukuthi nabangayikholwanga inkulumo yakhe ephila bathi uma befika belunguza bambona ukuthi akekho ngempela ngamanye amagama khona izinto inkosi eyivulayo ingayivuleli ukuthi ikoloda ngazo kodwa ivulela ukuthi nabangamazi bamazi ngomnyango evulele washi eh angazi kodwa bemkhuluma nabefundisi asiphiwanga sonke ukuba namabandla amakhulu khona omunye ofaneka hola ama 1000 akangathokozi ngokuthi akholodela abantu kukhona onikeza u50 kukhona onikeza u200 ngama izinto esinazo asikwazi ukholodelana ngazo kodwa faneke sibe umnyango wokuvulela abangamazi ukuze bambone lithi yafuna mayifike ingelosi bethuke yathi ngiyazi nifuna uJesu yayisikhuluma lamazwi nimfunelana ophilayo kwabafileyo ngoba uvukile ngicela ubambele akavukanga nje uvuke njengokusho ngoba kuyaccount ukuthi uthini ungakahlangabezani nezimo obhekene nazo ngoba esahamba nabafundi wayilokheshe bekuleli temple ngizolidilize kodwa emva kwensuku ezintathu ngizolivusa bangam understanda akeli amen bathande kasho bathu uvukile njengokusho kwakhe yamemezela South Africa yamemezela phansi kwezilwandle yamemezela la kufika khona lo msakazo ngama ways ngithi uJesu mayevuka empilweni yakho uvuka wena uthulisile nani ebenifile ngenxa yeyithambeko zakhe uvuka kaJesu empilweni kusukuvuka kwempilo yakho kusukuvuka kwekhaya lakho kusukuvuka kwento eyifileyo kusukuvuka kwento ehayilahliwe konke kuthiwa iseke indaba yakho uJesu mayevuka wasivukela sonke ingakho ngithe noma evuka wavukela thini noma ephila waphilela thini but ngithanda lamazwi babusimelane athi nimfunelani 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 mlalele ekhaya nimfunelani ophilayo kwabafileyo abake nithi amen bathande kasho nimfunelani nifuna umuntu endaweni eronsh ngoba kasekho lash ithi ngelo sihambane nigijime nitshala abafundi bakhe ukuthi uthe siyohlangana egalishi uvukile uJesu uvukile uJesu namhlanje uvukile uJesu empilweni yethu uvukile uJesu emakhaya ethu uvukile uJesu ezimpilweni zabantwana bethu uvukile uJesu emshadweni yethu uvukile uJesu emabhizinisini ethu uvukile uJesu emabandleni ethu uvukile uJesu ezimpilweni zethu uvukile uJesu maye sevukile akekho namandla okuvala wena maye sevukile la kuvule khona yena akekho namandla okuvala la kuvale khona yena akekho namandla okuvula uvukile nimfunelani ophilayo kwabafileyo nasho bazokufuna kwabafileshe kanti wena sewukwabaphilashe bazokufuna kwabahluphekashe kanti wena sewukwabaphumeleshe bazokufuna kwabasebhedlela kanti wena sewusekhaya bazocinga emoshwali kanti wena usekho emoshwali bazocinga abantu abangelutho kanti uJehova sephakamisile bazocinga ebantwini abakhalayo kanti uJehova siyakuhlekisa bazocinga
Thokozani mamkhize Ntombi
Kukhozi FM luhamba phambili.